kabadeka sera kanti sana bibowe abazadde abalina abaana ku ssomero lya Gaba Early Childhood Daycare Center erisangibwa Gaba mu division ebakindi wano mu Kampala wabadde batuuka ku ssomero lino okumanya oba abaana baabwe bali bulungi. Embeera nevudde ku kalitima ayingidde essomero lino n'atandika okusalaasala abaana baagambibwa okubanga abasanze bazannyira ku byesuubo ebiri munda mu ssomero lino era abaana bana alese bafu. Enduulu ezikubiddwa abasomesa ku ssomero lino zisombodde abatuuze nga ne poliisi wetuukidde era bwetyo n'ekwata omutemu ono, kyokka wabaddewo okusiitaana wakati wa poliisi n'abatuuze ng'abatuuze baagala okugajambula omutemu ono era poliisi bwetyo ekubye amasasi mu bbanga okubagumbulula. Okusinziira ku ekyo Kawala ayogerera poliisi mu Kampala n'emirirwano, omutemu ono ategeerekese nga Christopher Okero Anyu asonga ate abagenzi kuliko Ryan Odeke wa mwaka gumu n'ekitundu, Gideon Eteko wa myaka ebiri n'ekitundu, Akeisha Elunat myaka ebiri, ssaako ne Ignatius Seruyange myaka ebiri, era agambye nti emibiri gyabwe gitwaliddwa mu ggwanika eddwaliro ekkulu e Mulago. Kawala agamba nti okunoonyereza kwe kitanudde omutemu ono okukkakana ku baana bano abato n'abatta mu bukambwe kugenda mu maaso.